Yesu yebazibwe abooluganda munasonyiwa mumanyini wa bigambo bingi. Yesu yebazibwe abooluganda munasonyiwa mumanyini wa bigambo bingi. Era mukyebale n'ekibakooya ennaku zino tuteekana buteekanyi bino bye twambala abalaba makooti ne bw'okunkumula temuli nsimbi. Woowe balaba mayumba nga bannanyiniko bali mu mabanja tubadde tukooye ekigambo bwavu okukolerera ng'obwereere. Emyaka gigenza amaanyi gatuggwa emitwe gitumeze n'ebiwalaata. Emyaka gigenza amaanyi gatuggwa emitwe gitumeze n'ebiwalaata. Kyokka obunnabbi bw'okugula ennyonyi lwe bwafuluma lwe balangirira okugaba ssente laba omukisa abooluganda. Anaasumagira asigadde bweru awali empologoma tewabula mpisi. Nange njagala mbalaga ekyuma abantu njagala mbalaga ekyombo nga bangoba tebakyankwata. Naawe emyaka gikubanjambaga abantu baagala obalaga eryato batongereyo abooluganda. Nsaba batongereyo kyansi abatasobodde bangi naffe twagala okuba obulungi twakoowa obwavu. Nsaba batongereyo kyansi abooluganda nga bwe tuzimba sinagoga naffe twagala amayumba ngalongalo bakama bange twetaaga ebyombo emmotoka tugende ne Bulaaya abooluganda. Kuba obulungi bakulembera okgenda mu maaso Bayibuli eyogera ku Yesu naye ebikolwa bye ebirina balonde omundabiranga nnabbi kakande omugirangako n'enkofiira ennaku zino agaba siringi n'atulaga ensulo y'obugagga alina n'obugambo bw'atugamba nti mmwe mulifa mubala ssente tweyanzizza mukama waffe. Naye nsaba batongereyo kyansi ebyetaago tulina bingi ate naddala abalina abaana naffe abaagala emikisa emingi neeyaganira ettaka alina okugenda batongereyo kyansi si balimba b'oluganda. Abatasobodde bangi naffe twagala okuba obulungi twakoowa obwavu. Nsaba batongereyo kyansi abooluganda nga bwe tuzimba sinagoga naffe twagala amayumba ngalongalo bakama bange twetaaga ebyombo emmotoka tugende ne Bulaaya abooluganda. Bayibuli eyogera ku Yesu naye ebikolwa bye ebirina balonde omundabiranga nnabbi kakande omugirangako n'enkofiira ennaku zino agaba siringi n'atulaga ensulo y'omugagga alina n'obugambo bw'atugamba nti mmwe mulifa mubala ssente tweyanzizza mukama waffe. Naye nsaba batongereyo kyansi ebyetaago tulina bingi ate naddala abalina abaana naffe abaagala emikisa emingi neeyaganira ettaka alina okugenda batongereyo kyansi si balimba b'oluganda. Abatasobodde bangi naffe twagala okuba obulungi twakoowa obwavu. Nsaba batongereyo kyansi abooluganda Nga wemi simba sinagoga Na fetu agala mayumba Ndalo ngaroba kama bangi Tueta agebyombo Emoto katu dende nebulaya Aho Luganda
Remember where you got it first. www.djericom.com